happy birthday to you, Cleopatra na Bintu Lubala. Enjoy your day. Yeah, yeah. CBO.
Na fura, umezidiwa na fura, unashindwa kujizuia. Ni kwa sababu, ni siku yako ya kuzaliwa. Familia yako, tuko hapa kwa ajili yako. Cleopatra mwana Emmanuel Episcope. Cleopatra mwana mama Jacqueline Sakina. Marafiki zako wameshafika. Eda champagne, tukate keki. Tunakuombea Mungu akulinde, uishi maisha marefu yenye baraka tele. Cleopatra mwana Emmanuel Episcope. Cleopatra mwana mama Jacqueline Sakina.
Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Joyeux anniversaire,
Botama, Cleopatra, na Bintu Lubala.
Mama mwa vita mungereza.
To you,
na anti na Bintu Lubala.
Joyeux anniversaire, Botama elamu, Cleopatra, na Bintu Lubala.
Hey, my voice, yimba.
Kuna wengi walizaliwa siku hii ya leo, lakini hawakupatika kuiona leo. Wengine walikufa jana, wengine wamekufa leo.
Cleopatra,
happy birthday.
Cleopatra mama, oh, 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 oh,
oh. Ale, no, no, no. Siku ya kuzaliwa ni siku ya
piti mauso.
No, 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 Cleopatra, nakutakia maisha marefu yenye furaha. Enjoy, furahi, celebrate na rafiki zako. Cleopatra, acha nikuimbie. Lubala, acha tufurahie.
Cheza taratibu eh? Wapi Emmanuel Episcopeur na Canada. Motema ya mama Jacqueline Sakina. Yeah.